ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, aho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi kuri Facebook na X, aho mudukurikira kuri radio yacu VOA, naho wayishatu radio yacu VOA akadomo com ni site musanga ibiganiro byacu byose. Muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, ndumwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri sanga, by'umwihariko rero ku wa gatatu tuganira ku byerekeye ubuzima. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda iherutse gutangaza ko indwara ya SIDA yongeye kuba icyorezo mu rubyiruko. Ivuga ko imibare ishyirwa hanze n'abashakashatsi bayo igaragaza ko ubwandu bushya bwa SIDA bugaragara mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24. Minisiteri y'ubuzima yabitangaje ku wa mbere ubwo yari yitabye abasenateri ababwira ingamba ziriho zo gukumira no kuvura indwara z'ibyorezo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi rero nibyo turi buze kugarukaho, twumva ibitekerezo byanyu, mutubwira uko mubona iki kibazo, icyo mubona kibitera, icyakorwa muri rusange kugira ngo uburwayi bwe gukomeza kwibasira urubyiruko n'abandi. Twafunguye rero imirongo ya telefone, twanabandikiye kuri Facebook tubabwira ngo muduhe nimero zacu zanyu tubahamagare mutange ibitekerezo. Abambere rero bari ku mirongo ya telefone ni uwitwa Chinedu Okoli na Obed Ndihokubwayo. Tugiye guhera kuri Chinedu Okoli, hanyuma Obed Ndihokubwayo yihangane agume ku murongo, niwe turi buze gukurikizaho. Chinedu, uraho cyane?
Muraho cyane, ndabumva neza.
Iri zina se muvande ko wagira ngo ni irya abantu bo muri Nigeria?
Ego, byatewe nuko nakunze kuhaba cyane, niho nakunze kwiga cyane mu biro by'amasomo.
Ubu ngubu ni izina ryawe koko?
Byaje nk'akabyiniro ariko ndikoresha ku mbuga nkoranyambaga zanjye.
Uherereye he Chinedu?
Ndi i Kigali mu Rwanda.
Ndabona rero watwandikiye ufite igitekerezo kuri insanganyamatsiko.
Nabandikiye kuko njyewe iriya mibare kubiriya mibare ikomeje kuzamuka kuriya, njyewe ntago ntacyantungura kubera ko nkurikije uko mu Rwanda bashishikariza abantu bose kuboneza urubyaro, ndetse kugera naho bashishikariza abantu kuboneza urubyaro b'abana batanarugira.
Ibyo bintu se barabikora? Ibyo bintu barabikora kubwira abana batoya kuboneza urubyaro?
Ibyo bintu barabikora, mfite ingero zaho bigenda bikorerwa, bagakangurira ababyeyi bafite abana kuva ku myaka 14 kuba babashyira muri serivisi zo kuboneza urubyaro.
Impamvu ituma babikora, impamvu batanga ni izihe?
impamvu batanga ni ukugira ngo birinde ngo inda zidateguwe mu bana b'urubyiruko.
Numva se ko hari impamvu
kugira ngo birinde inda ziteguwe ziterwa abangavu. Ariko noneho wajya kureba ugasanga bya bintu bizatuma wa mwana urubyiruko rwishora mu mibonano, kubera ko avuga ati njyewe mfite agapira ntabwo ndi busame, nkoresha uburyo ntabwo ndi busame. Noneho n'ibyo agakingirizo ntabyiteho, kubera ko avuga ati ntabwo ndi busame, sida ntabwo bayivuga kuri uburemere.
Wowe uravuga uti iki kibazo kiraterwa n'uko sida batayiha uburemere, ahubwo bukajya kukwirinda gutwara inda zidateganyijwe.
Mu by'ukuri rero iriya mibare mbere na mbere abantu bakabaye bayigira bakabaye babibona nk'ikibazo cyane, ndetse bigasa naho bishobora kuvuguruza ibyemezo bimwe na bimwe bafata. Njye mbona ari ku ruhande rwa leta.
Ukabona hakorwa iki?
Mu by'ukuri ku ruhande rwa leta nibo mbona, ku ruhande rwa leta niho mbona iriya mibare yagateye isoni mbere na mbere kurenza abandi bantu bose.
Ariko se ni iki leta idakora ikwiriye gukora Chenedo?
Icyo leta idakora mu by'ukuri uyenda uretse no mu rubyiruko yagakwiye gukora ubukangurambaga, kuko uretse no mu rubyiruko no mu bantu bakuze bakumva ko kuba bafashe buriya bwo kuboneza urubyaro ariko sida igihari.
Kuri wowe uravuga uti
hakenewe amasomo ku bantu ndavuga ni hakenewe amasomo ku bantu bose bakoresha, ku bantu bose bashobora gukoresha iyo buryo kuboneza urubyaro, hakenewe amasomo, bakenewe inyigisho kurenza uko bamubwira ati niboneza urubyaro birarangiye. Aboneza urubyaro ariko sida iracyahari. Njye ndeba ku bandi rwe nkabona bariya abantu bakangurira abantu ngo muboneze urubyaro, wenda twebwe hari igihe dufata uburyo buturutse hanze mu gihugu byateye imbere bakabutuzanira, natwe tugahita dukora ubukangurambaga mu baturage bacu, ariko ntitubashe kureba buryo buzazana izihe ngaruka. Kubwo kugera uyu munsi iriya mibare ngiye mbonye imibare itangaje kuriya, nuko mbona ibintu bihagaze mu myitwarire y'abantu, uburyo bigishwa, ahubwo ngiye mbona iri hasi. Barumva hari bigaragara ko iriya mibare ikiri hasi kuko nkurikije uko mbona ejo bihagaze zaho imbere.
Ariko rero bisa nta cyahinduka.
Bisa naho biriya biteretse kuba biri kuzamuka gutya. Mbona bisa naho leta hari ibyemezo nini ifatika avuga ati mwigisha abantu uburyo bwo kuboneza urubyaro, noneho n'abakiri batoya batarugira. Ubundi umuntu utagira urubyaro ntabwo yakabaye akangurirwa kuboneza urubyaro, ngo n'abaganga bamwakire bamukore uburyo bwo kuboneza urubyaro bazi neza ko nta rubyaro afite. Ntabwo umuntu yagombye kuboneza urubyaro ntabwo agira. Ibyo byemezo nk'ibyo rero bishobora gufatwa na leta. Njye nakira kuri leta nibyo bigira gutya, bigateza ingaruka tukazisanga twageze mu murongo tutategereza ko dushobora kugeramo.
Ariko rero n'imyumvire y'urubyiruko nayo si shyashya. Iby'imyumvire y'urubyiruko byo ubibonote ko aho kuri iyi ngingo ibintu byo kwifata cyangwa kwirinda gukora imibonano kuri iriya myaka, ndebera nawe imyaka 15 kugeza kuri 24, aho imyumvire y'urubyiruko yo irahwitse.
Imyumvire y'urubyiruko rero imyumvire y'urubyiruko itizwa imbaraga na kiriya kintu, kubera ko hari nk'igihe wenda umuhungu ashobora gusaba umukobwa ko baryamana, umukobwa akaba yavuga ati ibyo byose ibintu nimbikora ndaza kuba nasama, ndaza kuba natwita, nibyo batinye cyane. Ariko yazi ko icyo kintu kitari bubeho, nta kintu yikanga, ni kwa kundi ushobora gusanga yemeye kuryamana n'uwo muhungu cyangwa se uwo mugabo ntagakingiriza akoresheje, kuko avuga ati ntago ndi busame.
Ariko ubwo urumva ko harimo no kujya gusaba, abasaba se bo basabira iki igihe kitaragera barorereye?
Abasaba rero hari igihe umuntu ajya gusaba, ibyo ntago natwavuga ko ari shyashya. Ariko njyewe icyo ndeba ni ikintu gitiza umurindi kuba hashobora gukorwa imibonano igihe cyose idakingiwe, nta gakingirizo gakoreshejwe.
Senado Okoli, reka ngushimire cyane.
Ingufu cya mbere kiriya kintu cyo kuboneza urubyaro bakitondere kandi bakitegereze cyane, basanga ariyo kiri kubiha umurindi.
Yego, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo utanze.
Murakoze cyane namwe.
Ugira umunsi mwiza.
Yego murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika twakire Obed ndiho kubgayo ikaze mu kiganiro muri sanga. Obed bambwiye ko atakiri ku murongo ariko ubitekerezo byanyu birimo biraza mukanya turabigarukaho.
Bakobo manga impona yon kadima e Baba bote yo apesa yon combo princess Kigo wambe kitoko ya banji Etoile ya fami babo yo vanda nangay Nakolanda yo te suka molongo e Kadika belangande motema mama oh oh Kadika belangande motema mama oh oh Mama oh Hadi mana senga kio permission na kende mobembo si mayan sanza na kozongai Hadi mana senga kio zelangai soki na uti mobembo na kuta yo makambo manso leloko mabongwani balobi nangai obali chuza oh ngana zwine shop na motembai kadika belangande motemba mama oh oh Kadika belanga de motie mama mao oh, oh, mama o oh. Suare asuka tozala kabiso mibale loba kona kingo sheri okolera nena ngai mama e ngai pelo kona yo susi ele inzoto na pesa kiyo pete oti ala mosapie Ola kisa kaloko la carte a citoyen Batika kotungi sayo ozali okipe Makambo manso leloko mabongwani Balobi nangai obali mao Oh, kana zwine shok na motemai Kadika menanga temote baba mao oh. Kadika menanga temote mama mao oh.
Radio Amerika ivugiri Washington DC mukanya narimbabwiye ko ibitekerezo byanyu kuri iyi nsanganyamatsiko bikomeje kuza reka mbagezeho bimwe muri byo Carter Black yageze ati abanyaburayi nibo bazanye ibi byorezo byose babidutera mu nkingo none nyine nibishime icyo bashakaga wakigezeho arongera oya ni Nyiraneza Jeanne we ati ngaho umva nk'iyi myumvire ufite koko urabona udakwiye kwiga kwene ubwo urumva bari batangiye kwiga nirira hagati yabo undati umva nanga uburyo mu byegeka ku banyaburayi aho mwaboneye se mwabyirinze niba kubyirinda bishoboka undi ati subira uje gusoma undi Nyiraneza Jean ati barayikura mu basaza bafite amafaranga baba bishakira akana nako gashaka amafaranga kuko ntambaraga abo basaza ntibaba bakibasha kwambara kondomu nuko rero akomeza avuga ati turagaruka tukajya gusangira aya mafaranga na bamwe bataramenya kujya kuyakorera naho ngaho bituruka ni muri ba sugar daddy na ba sugar mommy Fisto eme minyaruko ati n'abahungu bahari bose mwaba ntabwo ndi yisome undi Dorine umweza ati barasambana cyane babayeho Eulade Rutsobe ndahe ndahe ati babayeho neza Cedro Nkuru ati kubaho neza bisigura gusambana se Emmanuel ndayishimye abagabo bakuze nibo bafise udufaranga bahenda urwo rwaruka ku bw'ubukene nabo ni ntibihangana na bado Donat Uwayezu ati bakureho ibinini byo kuboneza urubyaro abahungu bazakoresha udukingirizo Vensa Edi Majesty ati inzara yisha abanyarwanda n'ubukene bwabo ba gene bifuma bifuza ibyiza Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mukanya turakomezanya nibyo bitekerezo reka twumve umuziki turagaruka gatoya tubibutsa ko n'imirongo ya telefone ifunguye mushobora kutugezaho nimero zanyu tukabaha ijambo tukaganira kuri iyi nsanganyamatsiko Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC turakomeje n'ibitekerezo byanyu uyu nguyu yaravuga ati ndatekereza ko bituruka ku nzara n'ubukene bwabo ba gene ni Benny Frank Kwizera ati ni hahandi siyororo muta biri hose Augustin Tumaini de Santos ati usambanye nibwo terambere ry'uru ugambara Ijwi rya Amerika kuri telefone turi kumwe na Obed ndi hoko bwayo ikaza mu kiganiro muri sanga amakuru makuru Obed
nimeza nimeza
uherereye hehe
nimeza mu Burundi
nuko rero uti urafite icyo ushaka gushikiriza kuri insanganyamatsiko
yego
komeza ku ijambo
Tiana u jura abye chore to chasida. Ujya kirazi singwane chana 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 ko bye uko na chana ariko gwaruka. Kora abye nka magara ya bucusanga ka genda na abye ukasanga yatumye badakura neza ngo bace ku murindi nko bari bafite bakivuka. Sasa rero gashabe tuma rera abantu bashaka aho nawe bagoya kurika ukadusanga niko bakora ntangu ibintu bene ibyo.
Mu Rwanda ho baravuga ko mu myaka yashize cyari cyaracishije makeya ariko ubu ngubu kikaba gisa n'icyongeye kugaragara mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24 aho mu Burundi ho bimeze bite
Yagabasha naho yenene nuko nyene
none wowe ubona biterwa n'iki Obed
ari ne biterwa no gushurashuka
ariko ubushurashuzi ntagiye butahozeho ariko se ibyo kwandura kandi abantu bazi ko iyo ndwara ihari kuki batikengera ubona harabureke
ari nshene kiracho kugingera nyene
Obed ndoko bwayo urakoze cyane ugira umunsi mwiza aho mu Burundi
yego sana murakoze
Radio Ijwi rya Amerika twakire na Nzabona Impa Pascal ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
muherereye he Pascal
muherereye mu karere ka Nyagatare uko njyewe mbibona aho merereye imvura iri kugwa ari nyinshi sinzi niba muri kunyumva
turakumva ariko shyiramo agatege usa n'uzamura ijwi nibwo turi bukumve kurushaho ariko turimo turakumva nta kibazo
ngewe uko mbibona ikibazo kibitera harimo ibijyanye cyane na social media ubona mbese urubyiruko ari byo bintu ruhanze amasa cyane ari nje nashinja cyane bijyanye n'ibitangazamakuru cyane bijyanye n'ibiganiro basigaye banyuza yaba ku maradiyo ku mateleviziyo cyangwa ku ma YouTube channel yabo usanga mu buryo bwo gushaka ama views cyane bagakina ibintu nyine bisa nkaho bikurura urubyiruko bibereka mbese ibintu bijyanye n'ubusambanyi nkabona ko bituma urubyiruko rugira amatsiko yo gukora ibyo bintu ariko bata mbese ntibasobanukirwe ingaruka mbi babihuriramo nabyo usanga mbese icyo kintu cyane cya YouTube channel yaje ashaka ama views ariko ugasanga ari gukora ibintu bitajyanye n'umuco nyarwanda bikaba ari byo biri kubaviramo kuba bari kwandura cyane ari benshi
noneho ukabona hakorwa iki Pascal
njyewe ku bwanjye ndamutse mbifitiye ubushobozi cyangwa se niba ndi kuvuga nkaba ndi kumvwa n'abantu benshi cyangwa babifitiye ubushobozi kuba babihindura ku bwanjye nasaba nka minisiteri ishinzwe umuco kugerageza igakumira biriya biganiro bica ku ma YouTube channels ari barimo baragaragaza ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa ibisa nabyo nanone nkaba navuga no ku maradiyo amwe namwe nayo acishaho ibiganiro nk'ibyo ko bagerageza kubiha umurongo kugira ngo nyine bagabanye nyine kugira ngo urubyiruko rudakomeza kujya muri iyo manga
urakoze cyane Pascal ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze
Radio ya Amerika twakire uwitwa ambasaderi wa VOA ikaze mu kiganiro muri sanga
muraho neza
muraho cyane
amakuru yanyu
amakuru ni meza none se ambasaderi wacu ko tutamenye izina rye
ubundi ngewe mu buzima busanzwe cyangwa amazina nahawe na data na mama nitwa Hakizimana Ephron
ye uherereye he Hakizima
mu karere ka Nyanza ni mu murenge wa Busoro
amakuru cyaho muri Busoro
mbona kwango izuba riri kuva cyane muri uku kwezi cyangwa no munsi ariko mu cyumweru gishize ho imvura yaranaguye cyane rwose ariko bakakanya nta mvura nta gifite ubona cy'imvura
ukanya navuganaga n'umuntu uri Nyagatare numva imvura yaguye rwose yahamijemo
ngenda kubwira rwose ni izuba rwose turi kugenda ku zuba ryatwishe ryaturembeje
tugaruke ku nsanganyamatsiko rero mwihangane uti wari ushatse kugira icyo uvuga kuri iyi nsanganyamatsiko
iyi nsanganyamatsiko nagiye ndayisoma ndareba buriya rero mwavuze ubwiyongere indwara nshya kuri SIDA nuko rero buri ikibitera ni ubusambanyi birumvikana usanga cyane cyane mu koko mu rubyiruko ubusambanyi ni bwinshi cyane usanga ba munsi y'imyaka 20 ubundi hagati ya 13 17 18 20 kujya kuri 25 aho hantu harimo ubusambanyi bwinshi nyine bukahita buturuka no kuri SIDA
none se buraturuka kuki ubwo busambanyi kugira ngo bwibande aho hantu biraterwa n'iki imvano yabyo ni iyiho ubona bimeze bite
buriya rero ubu iyi ndwara nshya ya SIDA cyangwa ubusambanyi turi kureba imboga nkoranyambuga cyane tukazireba cyane tugahugira aho hantu kandi hari ahantu haba hariho ibintu byinshi byigishwa mu busambanyi urugero usi uja umuntu yaje nko kuri kuri YouTube ukasanga maporona ibiki byose ama video y'urukoza soni cyane noneho wa mwana ubirebye uri muri adolesa ugasanga nawe yifuje gukora bya bintu yabonye ku kuri social media
kugawe rero ukavuga uti izi social media nizo zazanye izi mbuga nkoranyambaga nizo zatumye habaho ubwiyongere bw'ubusambanye mu rubyiruko
cyane urugero urabona umwana w'imyaka 18 afite taci gurijana na 20 wa mubyeyi wibaza uwo mwana iyo taci ayikwe utamuguri ndizera yuko nta mubyeyi wagura umwana we uri munsi y'imyaka 20 telefone yakacingana gutyo noneho akatahugira kuri za nkoranyambuga mu ma Facebook mu byambireba cyane rwose noneho ugasanga umuntu agiye kuri Facebook ahahuriyeho n'umwana w'umukobwa wa mwana w'umukobwa baraganiye bagezaho bari bwaho bazahura bahanyega ndo guhura umwe ntazi mbi ako kanya byari ndi birashiramo by'ubusambanyo ura umuntu nina minsi mu iterambere y'iki gihe reka mvuge ko nta muntu nta bukene bukibaho cyane sibyo ndajya ku urujya kuri Facebook ndishyiraho amafoto ubwo naba natinyena naba nageze gute tugahura nigize umusirimu nambaye agakweto keza na wa mwana n'umukobwa twahura ati umukunzi n'uyu ngoyo niduhura turi bwahure mu muhanda turahura muri hoteli runaka icyo gihe bwa busambanyi buzaba
none se esro nubona hakorwa iki tanga umuti twumve
ikintu rero cyakorwamo ibi bintu tugasanga tubicogoje bikagaba ubusambanyi bukagabanuka leta yacu cyangwa andi mareta ziri mu Rwanda gusa cyane imbaraga nyinshi bazishyira mu guhana igitsina gabo noneho bazishyira no mu guhana igitsina gore abakobwa urabona duhure kuri Facebook nka kwa kanimero tukazahura nawe unawe mukobwa wabigizemo ruhare rero twese baduhane ingana
ariko nimwe mubareshya ntabwo nimwe mubareshya nimwe mubabwira ko ari beza nimwe mu none se ubwo urumva atari mwe banyira bayazana
bo reka mbyemere dushyizemo ikintu cyo kureshya umukobwa ariko se unyiyamye umwatse nimero kayinyima naza gukora koko kuri Facebook na nimero mba ndi kubona hafi aho ngaho ufite uburenganzira ngomba kukwaka nimero we mukobwa ufite uburenganzira bwo kumbwira ati nta nimero nguhaye cyangwa se nta telefone ngira icyo gihe ntabwo nzamubona uriya mukobwa rero ahubwo abana b'abakobwa nibirinde wenda kuganira nta birenze si ibintu sinzaza ngo nguterure iwanyu tuganire ariko sinzahure nawe tugamije ubusambanyi kuko 99% ntabwo urugero nava mu majyepfo Inyanza iwacu ngiye guhura n'umukobwa i Kigali ni urugero ntabwo tuzahura muri gare Nyabugogo cyangwa se muri gare Remera ahubwo uzaza nawe mbese uzumva mu mutima wawe uburenganzira uzampa tugahura ni hahandi muri hoteli runaka rwose ahubwo niba nibirinde aba bantu bo ku nkoranyambuga sino ku nkoranyambuga gusa n'ubuzima busanzwe amasuku yandi bibaye bihari twirinde abakobwa birinde abantu babashuka rwose kandi ubushukanyi bwo bubaho ariko nabo babigiremo uruhare ntibagashukwe n'abantu babonye bose
Reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo ugereje ku ijwi rya Amerika n'abaguteza amatwi
murakoze cyane ndo mukunze wanyu mpamvu nitwa VOA ambasaderi kandi usuhuriza kambere Thomas ati umwaka mushya ndya ku muha nimero iyo yaje mu kiganiro ikarangira atamamaze Thomas Kamirindi.
Thomas Kamirindi ndamukubwirira rwose ndumva nabivuze mu ijwi ribabaye ndaza kumukugereza ubwo butumwa.
cyane rwose ndamukunda ndabakunda cyane by'umwihariko ko Thomas Kamirindi numvise ko ariwo mu majyepfo nimenyari muri za Butare. Murakoze kandi twumva ijwi rya Amerika umunsi ku wundi saa ku yindi turabumva cyane i Busoro i Nyanza.
Murakoze cyane, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu natwe tuba turi aha kugira ngo tubagezeho ibyo dushobora kubagezaho. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire umusaza.
Amakuru.
None se izina ryawe ni umusaza gusa nta rindi zina ufite?
Nitwa Ngeze Ndabe Jean Bosco, nyine ubwo nyine umusaza nta kazina numvaga nakwitazira nyine.
Abandi barabihunga wowe ukabishakisha?
Oya, n'undi na musaza w'umusore, ariko umusore w'umusaza ubwo nyine nza umusaza.
Yego, ngaho Ngeze Ndorewe, tugaruke ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro.
Mbere na mbere ni ukubashimira kandi nose babashimye insanganyamatsiko mwa mwatuzaniye. Ariko ikibazo gihari ni ikibazo cy'ubwiyongereza bw'ibitero kuza mu rubyiruko, cyane cyane mu bangavu nango mu rubyiruko, mu bantu bakiri batoya, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane kandi cyugarije isi yose. Ariko hari ikintu mbona njyewe kibitera, ugasanga noneho ari aho usanga noneho biterwa n'abantu batagira icyo bagihisha cyangwa se batakigira umuco, wenda ngo ganze ngo wenda nta kirazira kibarangwamo, ugasanga nta kirazira bifitiye, ugasanga noneho nta kintu bagitinya. Hari naho usanga biterwa n'ubukene, ugasanga niba umwana hari icyo abuze kidashobora kuba yabonera ubushobozi, yishoye muri gihondo kugira ngo agire ikindi abona. Ibikorwa biraterwa n'impamvu nyinshi cyane, zimwe zirakomeye, usanga nka bamwe bakuze akenshi na kenshi ugasanga n'abantu bakuze aribo bashika nk'abo bana, ugasanga banduje izo ndwara cyangwa se bateye n'inda zitateganyijwe mu bangavu, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane. Nanjye rero w'umuturage wasi ari cyo mbona cyakorwa. Icyo mbona cyakorwa ni uko ababyeyi twagira umuco, umwana kuva akivutse kugera agejeje aho amaye umugabo nangwa inkumi agatozwa indangagaciro na kirazira, akamenya ngo ibi ngibi birazira, kuko hari benshi usanga nk'umubyeyi adaganiza umwana we ku buzima bw'imyororokere, akavuga ngo guhera umuco, akavuga ati ibintu ntibigwaganiza umwana, ariko n'ibisubi tugomba kuganiza abana bacu, kuko ibibazo byose bibumbiye mu muryango. Umuryango niho byose bibyira, iyo utaganije umwana wawe umubwira hakiri kare, icyo gihe n'undi uzamubwira azamubwira ibyo yishakiye bitewe n'ibyo agamije kumugirira. Kuko nicyo mbona njyewe cyakorwa kugira ngo ibintu bicire, kuko nta handi umuntu yakuze rwose yatatorwa akiri mutoya, biba bigoye, aho ngaho bisaba izindi mbaraga, ariko umwana akivuka ukaha umwana akiri mutoya ukamubwira ukamutoza kirazira, ukamubwira ingi birazira, icyo gihe n'undi mwana akura hari ibyo atinya, ugasanga nizo byo kwishyira mu bibazo mu mibonano mpuzabitsina arabitinya, kuko azi nka ibibi byabyo, ariko mu gihe utamubwiye n'ubundi uburyo agomba kubyirinda, icyo gihe n'uri nahora n'undi umushuka azamubwira ibyo yishakiye, usanga mushyira muri ibyo bintu by'urukoza soni.
Ye, umusaza Ngeze Ndore, reka tugushimire cyane ibyo bitekerezo usangiye n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Kandi rwose dukunda ibiganiro mutugezaho, kandi rwose mwubahwe.
urakoze cyane namwe mwubahwe, ugire umunsi mwiza.
Yego, amfura.
Radio Ijwi rya Amerika, twakire Remy Tuyisenge. Ikaza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Uherereye he Remy?
Uherereye mu Rwanda, mu karere ka Bugesera, mu murenge wa Rweru.
Amakuru cyaho ngaho ku Rweru?
Amakuru y'i Rweru ni meza, turabakurikiye cyane kandi tukubwira cyane.
Murakoze cyane.
no nuko rero tugaruke ku nsanganyamatsiko yo uyu munsi.
Yego.
Wayibonye?
Nayibonye.
Ngaho rero tanga igitekerezo cyawe.
Ano kuvuga ngo mwabete RBC cyangwa minisante bagaragaza yuko ubwiyongere bw'ubwandu busa bwa SIDA buri kugenda bwiyongera cyane cyane mu rubyiruko. Hanyuma ariko mushaka kumenya ngo se nize impamvu zaba ziri kubitera, akaba ari nacyo nashaka kuvugaho ntanga ibitekerezo. Murakoze cyane. Mu buzima busanzwe ndi umujyanama w'ubuzima umurenge wa Rweru, ariko iyo ndebye nk'umujyanama w'ubuzima mu rubyiruko k'ubwandu bwa gakoko gatera SIDA buri kwiyongera, ndavuga ku mpamvu zirenga imwe. Iya mbere, kuba urubyiruko rwugarijwe n'ubukene ariko rukaba rudashaka gukora. Ahangaha niba rubyiruko rudashaka gukora, rushaka uburyo bwose bushobora kwishora mu busambanyi ndetse rimwe kudakingiye hakavamo kwanduriramo virusi itera SIDA. Icyo ngicyo ni kimwe. Ikindi, aho ntuye ndetse ndibaza ko ari no mu karere muri rusange, hari gahunda ku bigo nderabuzima yo kuganiriza urubyiruko ku bijyanye no kwirinda indwara zose zandura mu mibonano mpuzabitsina. Kuba rero urubyiruko rufite ibishuko hanze ariko ntibitabire niyo gahunda nziza leta yashyizeho, bituma habaho kwiyongera k'ubwandu bw'agakoko ka SIDA mu rubyiruko. Yumva ari ibyo naba mvuze.
None se Remi, ubona hakorwa iki? Ni iki kidakorwa cyagombye kuba gikorwa, cyangwa se gikorwa ariko ntigikorwe mu buryo bugira icyo gutanga?
Ni ukuvuga ngo icyo mbona cyakorwa cya mbere ni ugukomeza gukora ubukangurambaga nk'uko Leta y'u Rwanda ikomeza ibishishikariza urubyiruko ndetse n'ubundi buyobozi muri rusange, hagakorwa ubukangurambaga mu rubyiruko ndetse no mu bantu bose muri rusange, bakigishwa ingaruka za SIDA, bakigishwa ibintu byose byaza biturutse ku kuba umuntu yamaze kwandura SIDA by'ingaruka zigera ku muntu wamaze kwandura. Icyo ngicyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, hakwiriye kubaho kwigisha urubyiruko gukora, kubera ko niho urubyiruko rutari gukora rukabaho ruteza amaso babandi bazaza barushaho mu bikorwa by'ubusambanyi kugira ngo bagire icyo babahereza, bitera ingaruka ku kuba abantu bakwandura cyangwa se urubyiruko rwakwandura virusi itera SIDA. Ikindi mbona nanone cyakorwa n'ubwo kwigisha ni ngombwa n'ibindi byose ni byiza, bajyanama b'ubuzima reka bariho nibanda habaho igikorwa cyo gubashyikiriza udukingirizo bifashisha mu gukora imibonano mpuzabitsina, ariko navuga ko tukiri dukeya cyane ko twifashishwa ahanini n'abantu bashaka gukora gahunda yo kuboneza urubyaro. Rero nkumva cyane cyane mu masantere y'ubucuruzi, Leta yakarebye uburyo ki igenda ihashyira ahantu hari stoke y'udukingirizo, kubera ko umutungo wa mbere Leta ifite ni abaturage. Niba rero twa dukoresho dukoreshwa mu kwirinda virusi itera SIDA twifashishwa mu gukora imibonano mpuzabitsina twamaze kugerwaho, tugakwirakwizwa ahantu hose, na wa wundi wananiwe kwifata azakora imibonano mpuzabitsina ariko yifashishije udukingirizo, bimurinde kuba yahura n'izindi ngaruka zizaturuka mu gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, by'umwihariko kwandura agakoko gatera SIDA n'izindi ndwara nk'izo ngizo.
None Seremi, utekereza ko impamvu abantu bandura ari ubuke bw'udukingirizo, cyangwa nuko batanadukoresha ahubwo nubwo duhari? Kuko ari komeza
kugeza ubu yonsesenguye nko muri karitsiye mbamo agakingirizo kamwe kimwe igira amafaranga ijana, ariko wa muntu ugiye gukora imibonano mpuzabitsina ari gupagasa ari gushaka imibereho yirengagize ko ari n'icyana byereka mbivuga gutyo, ntabwo yita kuba yajya gushora amafaranga agura agakingirizo. Ariko nk'uko Leta igira ibikorwa by'iterambere igenera abaturage, hatekerezwa no kuba udukingirizo twakwegerezwa abaturage ariko tugahabwa abajyanama b'ubuzima kwa ku mudugudu harimo bane, bakajya badushyikiriza abaturage mu buryo butabagoye byabafasha.
Ariko hari n'uwaba dufite mu mufuka ariko ntagakoreshe, wumva agize Imana bakamwemerera agahita afatirana batarahindura ibitekerezo.
ni naho nagarutse mvuga yuko ubukangurambaga bukwiye kwiyongera mu rwego kugira ngo nawe ndudufite ariko akatwirengagiza yigishwa mara kwigishwa naho hindi byinzwe
naho ikibazo cya kimbuga nkoranyambaga n'amashusho azengurukaho asa nkaho areshya urubyiruko arurehereza muri iyo nzira wowe uri umukangurambaga urwego rw'ubuzima icyo cyo mukivugaho iki
kiriya cyo kugikontrola biragoye tuzi yuko ikintu cyose kigira icyo kiziri negatifu n'iziri positifu imbuga nkoranyambaga hari abakuraho ubumenyi hari abakuraho iki ariko by'umwihariko nk'urubyiruko hari igihe rujya rugakuraho indi mico mibi mu bukangurambaga rero nicyo ndagarukaho cyane kubera ko cyane cyane abajyanama b'ubuzima ikintu twibandaho muri kominote ni ubukangurambaga tugomba kwibanda mu nteko z'abaturage ku kubwira urubyiruko yuko nubwo ku mbuga nkoranyambaga hari ibyiza hari n'ibibi bakiga kujija bakamenya ngo ese ibi biri ku mbuga nkoranyambaga nabyitwara monte ibyiza bihari na ibyazuhe musaruro bivuze ngo hamwe n'abajyanama b'ubuzima ndetse na sosiyete dufite ingamba zo kwigisha urubyiruko mu mikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga aho kugira ngo bajyeho bagiye gukuraho ibyabahungabanyiriza ubuzima bakajya bakuraho ibyabagirira akamaro ariko hariho n'ibindi bibarangaza tukabigisha uburyo kibabyitwaramo
Remi Tuyisenge reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo usangiye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika
yego
mugire umunsi mwiza aho ngaho mu Bugesera
sawa murakoze cyane dukomeje ubukangurambaga
mu bukomeze rwose turebe ko iki cyorezo cyagabanuka mu rubyiruko rw'u Rwanda Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC twakire Masanga ikaze mu kiganiro muri Sanga
murakoze cyane
uherereye he Masanga
mu Burundi
amakuru cyaho mu Burundi
yasha n'inzara gusa na ibindi turajyama tugasinzira naho tawutamba n'inzara mu nda
kandi igitoro cyagabanutse
niko bivugwa
ariko ntago ariko biri
navuga nti cyagabanutse ariko ikibazo cy'inzara cyo kirahari
ubwo ibijya gushya birashyuha wenda n'ibindi biraza kugabanuka nuko rero dusubire ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro warushatse kugira icyo ushyikiriza
yego nari nshatse kugira icyo nshyikiriza ku bwandu bwa virusi itera sida haba mu Rwanda canke ndetse ngahamperereye ubwo mu Rwanda hose ndanabitahura kuko n'igihugu kiri mu nzira y'amajambere kiriko kiratera imbere sindagishira mu kiri mu nzira y'amajambere kuko je narahabaye ndahazi ariko reka mvuge hano iwacu hano iwacu je ndabibona mu buryo bubiri ica mbere iyo urubyiruko rugiye nka mu mahoteli kwakira ingenzi usanga hari abantu bafite amafaranga ubwo akamubwira ikibazo akavuga ati nituryamana twikingiye ndaguha ibihumbi cumi nitutaryamana tutikingiye ndaguha ibihumbi mirongo ibiri ubwo urumva nk'umuntu w'urubyiruko adafite akazi niwaba adafite icyo aza gushika ararira urumva yohita mwangahe naho rero hahera kugira ngo ubwandu bwa sida bugwire
kandi ikibazo aho kiba kiri ntabwo umuntu aburebesha amaso ngo buze bufite amahembe cyangwa busa nabi ububona ari amahirwe wiboneye
niko biri kuko ibyonye si nta n'amatoza na kewe niko biri kandi umuntu urumva je mu ihoteli akaguha ibihumbi mirongo ibiri ntiwotora cumi nawe ubona mirongo ibiri kandi waje gushaka amafaranga kandi abo barondera cyane cyane n'ubwo rubyiruko nyine rukiri ruto kuko haza abantu b'abagabo bakuze baba bashaka kwinezereza ubwo rero baba bashyize abagore babo bitereye mu myaka mu ngo zabo bakaza kwishakira urwo rwaruka nyine rukiri ruto gifise amaraso ashushe naho rero bemera rero bakandura sida ariko kahakura ico kuramuka
none wowe ubona ubona byagenda gute kugira ngo icyo kibazo gikemuke
igisubizo kiratomoye nk'igihugu kiko kiraja mu iterambere nk'u Rwanda barijajara bagahagarika inyigisho kubijanye n'ingene wokwirinda uwo mugera nibaza ko bokongereza inyigisho kuko haragera igihume ngo banabyibagira ubume ngo sida ntikibaho hama mu bihugu nk'ibi byacu navyo bigikenye cyane nibaza ko naho nyene harakerewe inyigisho kugwaruka bakababwira ko amagara ruta amajana bigatako bakabibibutsa hama umutumire nawe nkacangira ko ndamubaza n'ikindi kibazo je bisanzwe fise nta ntararonkera inyishu mbe ko hari ubundi bwoko bw'ubusambanyi bwaje ari bucuwo mu kibundi twita ubutinganyi ni kuvuga abahuzi ibitsina babisangi mbe nabyo buriya biratera ubwandu bwa sida
na uyu munsi nta mutumirwa dufite twatumiye mwebwe mwese ngo mutange ibitekerezo kuri insanganyamatsiko ariko icyo nakubwira igisubizo ni yego kuri icyo ngicyo kuko nanjye narabibajije nabibajije abahanga igisubizo ni yego
nibaza yo twese abwe dukuye tugatangizwa nyigisho hanyuma no gwaruka kandi najewe ndi mugwaruka ha mugwaruka gwene wacu rukamenya ko amagara asumba amajana naho umuntu yoza guhenda hendesha amafaranga angana gute ukamubwira ko wojya makuka rya makara ariko kikingira nuko ndabibona hama bakagwiza n'intuze n'ubufuko nka ino mu Burundi tatisigitsa cyaswa Burundi icyo rero kirakwiye kugwiza ubufuko ama hoteli canke ahantu hose yakunda guhurira ahantu hari abantu benshi ubwo umuntu hashitse akakaro akakaro nka bitagoranye ndetse no mu manza bakaba bashira bateganya kubutangaho kuko ubwo no mu manza naho za rubanda habera ibikorwa nk'ibyo
urakoze cyane amasanga ugira umunsi mwiza urakoze kuri ibyo bitekerezo usangiye n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika
murakoze ijwi rya Amerika muzobandanye mutwita
yego yego reka twakire Eric Mactu ikaza mu kiganiro muri sanga dufite
ku murongo
wa telefone dufite Eric Mactu na Jalong aba yihanganye hanyuma Eric komeza
njyewe nkurikije topic nkatanze uyu munsi rero ikijyanye n'ubwandu ubw'agakoko ka sida abana bavukana ubwandu bwa sida ni bake cyane kurusha abantu bakuru baba bayifite bakayitera abo bana niyo mpamvu ubona nuko abantu benshi bagiye babiganira bagenda babashukisha ibyo bintu bafitemo abana bakeneye barangiza nabo abana kubera n'amaraso ashyushye bakabifata hanyuma bakabura za mbaraga zibwira ba bantu babaruta kwikingira hanyuma bakabakoresha icyo bashaka ubwandu bukagenda bukwirakwira rero igisubizo nyacyo gikwiriye nuko kuba wenda ho mu gihugu cyacu cyateye imbere nkanga mu Rwanda bashobora gufata gushyira imbaraga mu bijyanye n'ibigo by'amashuri mu mirenge mu midugudu cyangwa se mu turere na biriya bigo bishinzwe ibintu bijyanye na sida kwamagana icyorezo cya sida cyangwa se kukirwanya hanyuma bakongera bagashyiramo imbaraga kubera yuko nko muri 1994 kuzamura kugera muri 2003 nkangaha ubwandu bwigeze kuzamuka cyane ariko haza kuba ikintu cyo kuba imiti yarabonetse hanyuma abantu bagenda bakoresha imiti barayinywa bayifatira ku gihe noneho abantu bagenda baremba bamurebesha amaso ukabona ko nyine nta muntu ukirembye ntubashe kumenya ngo umuntu arwaye sida ntubashe kubona ko ari ibimenyetso afite ibyo nabyo byagiye byongera yuko abantu babana n'agakoko gatera sida ariko ntubashe kumenya ngo uyu muntu ararwaye ariko kera wabonaga ibimenyetso umuntu abana n'umuntu ananutse arwaye yarabembeye mu buriri ukavuga turiya muntu arwaye sida nawe ukabitinya kubera iyo miti abantu bagiye banywa rero cyangwa se bagenda bafata igenda ibaha imbaraga mu mubiri ukabona baracyakomeye barasa n'abantu bazima noneho baba bafite n'aya mafaranga ugasanga biraborohera kugira gute gushukisha abo bana bakiri batoya bakiri bazima rero ikintu cyakongera kubaho nuko izo ngamba zafatwa zihereye hejuru ariko nanone abana nabo bakagerageza kwigishwa ko bagomba kugira gute gukoresha agakingirizo cyangwa se kugira gute kwikingira kubera yuko nta mbaraga umutwe dufite nk'abantu zo guhagarika biriya bintu abana barambara ubusa ibintu by'imbuga nkoranyambaga nabyo byateye imbere ibyo byose ni ibintu ubona bigenda bitera ikibazo bigakuririza biriya bintu kandi ntago natwe twese turi abantu ibintu mubona mu muhanda cyangwa kuri social media ni ibintu ubona bibiteye ikibazo cyane ntiwabasha kubona ko umuntu arwaye abantu barabona abandi bakabifuza bitewe n'imyambarire bitewe n'ubushobozi ibintu nk'ibyo ngibyo byose
Eric Mactu reka tugushimire cyane icyo gitekerezo ugereje ku banywanyi b'ijwi rya Amerika
yego
ugira umunsi mwiza
murakoze
ijwi rya Amerika twakire Jalong ikaze mu kiganiro muri sanga Jalong, uranyumva?
Yego ndakumva.
Amakuru makuru.
Makuru neza. Yego ndabumva mbereye Kigali ndera bita kumukwe.
Yego yego komeza kunsanganya amatsiko yacu wayibonye rero hari icyo washaka kuyivugaho.
Okay, cyane shataga kuyivugaho. Ndabona yasaho idanisha ku kintu kijyanye n'icyorezo cya virus itera sida wenda mu rubyiruko. Okay, rero uko mbibona mbona kenshi na kenshi bikunda guterwa n'uburyo bwo kudafata imyanzuro cyangwa se no kutabasha kugira imirongo ngenderwaho ku rubyiruko rumwe na rumwe, cyangwa se akenshi nanone bigaterwa no kubana b'abakobwa bashobora kuba bafite ibibazo by'ubukene akenshi na kenshi nko mu nce z'ibyaro nkunda kugendamo, babashukisha ibintu bidafutuse se cyangwa bidafatika, noneho bakabasha kubashora muri izo ngeso z'ubusambanyi, noneho akaba ariho babasha kwandurira izo ndwara. Wenda natanga nk'urugero, nko mu minsi ishize nari ndi mu karere ka Kayombe mu murenge wa Murundi, nabonye ibintu bihabera wenda bijyanye n'ubusambanyi mu bana batoya ari ibintu bikabije cyane. Ukareba nk'umwana w'imyaka 14-15 ugasanga umwana afite umwana w'imyaka 2, ukibaza umuntu nimba afite imyaka 15-16 afite umwana w'imyaka 2, ese uwo mwana w'imyaka 2 yamubyaye ryari? Ubwo wajya gushyira ku ijanisha ugasanga amubyaye afite imyaka 12-13. Ese ukibaza koko muri icyo kigero cyaba ari cy'umwana w'umukobwa agakwiye kubyara? Se ukibaza ngo ishuri yarigiyemo ryari, byagenze gute? Hano wabireba ugasanga ni ibintu bihabanye n'amahame nyarwanda se cyangwa n'umuco w'ubwacu uko twakabaye turiho. Nta nibura niyo navuga ngo mfite umugabo turi kumwe tuvana, ahubwo yabyaye abyarira iwabo, abyara umwana uri aho ngaho. Ushobora no kumubaza ati se umwana uramuzi? Nawe ubwo akakubwira yuko atamuzi. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko yahuye n'abantu benshi bagiye bamusekesha utwo tuntu, atuntu bagiye bamusekesha, ugasanga nitwo twamuviriyemo uko kubyara. Ese nimba umwana w'umukobwa nk'uwo yarabyaye akabyara mu buryo atateguye, abo yaryamanye nabo nawe ubwo akaba atazi se w'umwana, ugasanga abo yaryamanye nabo ni benshi ntabazi, ese ntiwakibaza ko nawe yakuramo icyo kibazo cy'indwara ya sida? Njye rero inama natanga inama ivuga ngo mwebwe bakobwa mukoreshe ukuri. Nimba wemeye wemere, nimba uhakanye uhakane, kuko nimba wemeye uzabasha kubwira uwo mugiye kubikora, mubwira ati nibura ndabyemeye, fasha tubashe gukoresha agakingirizo nibura birangire. Nimba kandi uhakane uvuga ati ndatsembye ndifashe, ntago bishobotse. Hari umuhanzi bita ni Flex waririmbye indirimbo bita Kizanzari, niwe wabiririmbye neza, aravuga ngo sister uzirengera ingaruka kubera ko ibyo urimo gukina nabyo ntago ubizi. Ibitekerezo byanjye byari ibyo ngibyo, murakoze.
Jarong, tureka tugushimire cyane ibyo bitekerezo usangiye n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika.
Yego namwe murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Twakire iri Buzimana Dieudonne ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Ya murakoze cyane, murakoze cyane, natwe turabona.
Uherereye hehe?
Ya neza neza, ndi kukoma muri Tanzania.
Amakuru cyawe muri Tanzania?
Ya ndi muri Tanzania dushima Imana, kandi umugore wanjye yita kuva mu bitaro turi intore.
Nuko rero tugarukiye ku nsanganyamatsiko y'ikiganiro, hari igitekerezo ushaka gutanga?
Ya njyewe igitekerezo nagomba gutanga, ya kubwo nabonye ko nsanganyamatsiko ivuga ko ni kicyo kugwa kugira ngo bikunde umubare w'abandura ushobore kugabanuka. Ya ndiyumvira icya mbere nuko abantu bogwa inyigisho cyane, na cyane cyane muri urwo rubyiruko usanga kenshi baba bafite amaraso ashushe cyane, kenshi bakabihurumbira icyambere batikingiye icya kabiri ugasanga kumbe benshi babijyamo bakazi ko mbega ngiye guhurudukira mu biki. Icyambere ni uko nokumva ababyeyi cyo kimwe na leta bogwiza inyigisho kugira ngo batahuze ubwo rwaruka ingaruka mbi y'ico kiza, kuko biragaragara yuko benshi usanga babijyamo batakoresheje ibintu by'ubukingirizo n'ibindi, bakabigisha nimba ku by'ukuri umuntu yoba yananiwe kwihangana igikenewe agakoresha agakingirizo kugira bikunde yikingire amagara yiwe akomeze kuba ari mega. Nico numva novuga.
None se je ntutekereza ko urimo uravuga ko abantu ngo kubigisha no kubabwira ububi bwabyo, utekereza ko impamvu babikora ruko batazi ko ari bibi?
Barabizi ko ari bibi, ariko bibaye nuko benshi kumbe usanga akanyigisho ikwiye barareha birashuka ugasanga babikora muri ubwo buryo, kuko hariho n'abantu usanga baba nk'ahantu usanga izo nyigisho zidashika cyane bigatuma abantu babihurumbira mu bintu bakajya mu bintu by'ubushurashuzi, ariko batigishijwe neza ati mbega ingaruka mbi zo gukora imibonano mpuzabitsina umuntu atikingiye n'ibihe. Benshi bakaza kwisanga rero bamaze kugwa muri uwo mutego wo kwandura ako gakoko k'umugera wa SIDA.
Rivuze Imana Jedene, reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo ugeje ku banywanyi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane, namwe turabashimiye cyane.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Sanga, twarimo tuganira ku kibazo Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda aherutse gutangaza ko indwara ya SIDA yongeye kuba icyorezo mu rubyiruko. Ivuga ko imibare ishyirwa hanze n'abashakashatsi bayigaragaza ko ubwandu bushya bwa SIDA bugaragara mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 15 na 24. Minisitiri w'Ubuzima akaba rero yarabitangaje igihe yari yitabye abasenateri abwira ingamba zirimo gukoreshwa mu gukumira no kuvura indwara z'ibyorezo. Inshuti muduteze amatwi, ikiganiro muri Sanga cy'uyu munsi naha tugisoreje. Reka nshimire bagenzi banjye Nadia Taha wamfashije kwakira telefone zanyu, kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Mukomeze kugira umunsi mwiza, mukurikirana ibiganiro hano ku Ijwi rya Amerika.
Living in, 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 living in